piga goti na sali. E mwenyezi unisiki, uibadili japo na hali. Na wanangu wanikumbati, japo na shukuru kwa uzima. Nipatacho kidogo ndo changu, nyota ya muziki sijezima. Ananitegemea mama.
No matter how the situation's very harder, my trust is on you, Diallo. Sweep my tears and give me the rada, and don't let me to be in this low.
Ninakosa mpaka tosti nikiomba support ya divi. Wanapotea, oh my lord, nami unifanye salama. Najiuliza ni mikosi kipato wakitoshi kukidhi mahitaji, oh my lord, na isi nyota inazama. Nitafanikiwa lini? Nitafanikiwa, nitafanikiwa lini? Nitafanikiwa, nitafanikiwa lini? Nitafanikiwa, nitafanikiwa lini? Nitafanikiwa, hey Mola.
Basi Jesus nakuuliza, lini maombi utasikiliza? Fanya miujiza, nipo kwenye giza, mana nimechoka kuigiza. Kwani shetani amenifunga nisijepata na mipunga, nikaongeza thamani. Oh, talala. Ulinipaga na mchumba, nisijeshindwa kumuchunga, mavya wengine atamani.
Oh, talala.
Asije nikatisha tamaa, kanipa funzo, na najua napokwama yeye ndo nguzo.
Ninakosa mpaka tosti nikiomba support ya divi. Wanapotea, oh my lord, nami unifanye salama. Najiuliza ni mikosi kipato wakitoshi kukidhi mahitaji, oh my lord, na isi nyota inazama.
Nitafanikiwa lini? Nitafanikiwa,
nitafanikiwa lini?
Nitafanikiwa lini? Nitafanikiwa,
japo najiamini.
Nitafanikiwa lini? Nitafanikiwa, nitafanikiwa lini? Nitafanikiwa, hey Mola.